Omega.
Awa kusate na chimbina walupura mufire moche kwa te aku. Era kuno funa 5
Zenwap.com.
Basopo.
Nalishi wako na fume chojeti negeru kurusha ine. Soja me komando rupa na rusende la papubea. Shimo ina wako na fuma. Shimo ina mwaba pia shimo. Famili pira nilevo. Kurani ya watiku ina pati. Shafuma kukuru kwa wawina. Meto nchirenge na boku pushina.
I've never been there. Kutavyo kuchushi no kushiva. So mbona kwa tiri mbino kuchula. I've never been poor. Ngana kwebo mwona pita kuwaka. Ngana kwebo kona kurira kutiwaka. Nupwene penya shipule mama fiashi. Nikulio imono kekale wino kutashi. Nifata tuwa kula ngawa mwana kato. Ngana hivipa ine nakatapa kutina tuwa. Kuta kwa batitata wazuni ya teleke. Atiri istu mwana saba kolo jengote.
Bantu shafuma kukuru kwa wawina. Yo nchirengera boku pushinga. Oh, magarich family kapume murire. Chafuma boku rupa rwawina. Yo nchirengera boku pushinga. Oh, magarich family kapume murire.
Competition count me out. Nje faida vyoeba kubera veko mafiashi. Icharo tachaba pia kunjusha. Voice to shamu mona divinji. The best on you is in bad. It's another family's hope of survival. Muri mwasana. I wish you were the young Peter Mungata umpepele roku. Angora mika komu mapepo. Life ya mapepo zero. Te tuka chomboro lero tuka mona piro. Kulani ya babiate kufisha. Nani ya luka kapondo life yumu impisha.
Nalishi wako na fume chote tinegeru kurusha ime. Soja me komando rupa na rusende la pakupea. Shimwela moko na fuma. Shimwela mwaba vya shimu. Famili pira nilevu. Kurani ya watiku inapantu. Shafuma kukuru kwa wawita. Kuto nchirengira boku kushinga. Waka rich family kapume murine. Shafuma kukuru kwa wawita. Kuto nchirengira boku kushinga. Waka rich family kapume murine.
Kusati uko kambeza. Tuwa wane mpumu kindeza. Nama ustaz, Oswanu Mumba. Na iwe, ex-family. Bigi chopa chambeshi. Post to nyayero. Copa boys, self-boss. Kim Katis, Papa Skore. Team Papa Badup. Swasha bad nigga. Chow down. Boteki babonga. Let's guy electronics. Kira no usaka. Kanari nako katmani parusaka. Bote sent. Maheri gachan. Man from G Mafia. Alonzo.
Mochino Aritola Super Zala Jem Justin Motors
Smart and Social Boss ATM.
Imagine. It's the bigger with Tim.
Zwap.com.